and welcome to Jumpstart. I'm Katlego Msomi, and I move from township to township trying to find those businesses that have been started with 1,000 rands and less. Today I'm about to meet a barber who came all the way from Maputo to find homage right here in South Africa. He started off at a construction company but thought no, he actually has a skill in cutting hair. Let's see how Moses jump-started his barbershop. Awe Mos.
Yeah.
Unjanwa.
Nyaphe.
The brand.
Yeah.
Moses barbershop.
Hey.
Business yakho sekhoneni yaselehwale street ngiyakubona nama customer yangena yaphuma angitshele kancane ucele kanjani le business
le barbershop ngivule nge 2015 ka January sebenzile nje kanzima ningalathi customer ngena sengathi customer manje niyasebenza.
Kuze kanjani ukuthi u-switch from the construction ungene kuyiwenzile?
Barbershop. Okay, msebenzi e-contract. Contract igcina iyaphela. Nginganasifano nihleli kwemishini niyibhayile nayo endlela. Anigcina nifune khona la ngivula. Nisebenza. Nisukulile nje maybe 2 months. Yani. Ngigcina senithola enithi customer. Isifano niyashaya. Ya, now uyazi umsebenzi umshini. Anisebenza till namanje nisebenza lo msebenzi. Anisafuni umunye umsebenzi and writing.
You wakho lo.
Ya, wami ke.
So Angela nge Moses, ama problems awuhlangene nawo kule business. I'm sure mean ungaphandle imvula mayinetha, abantu bayeza abezi, ungathi nobona ngathi nje iyakuthikazisa kule business.
Oh, le iphazamisayo, kwabona sikhathi semvula, siyasiphazamisa, sisebenze kwabona. Iti custom ngakuthi ngena kule song yabona.
Mm.
Yasebenza mara isebenza kufana nalokhu kungwana mvula yabona. Yeah.
And then ama customer wakho abo bani kakhulu ngiyabona ama taxi ayandlula, abantwana besikolo mabashayisa bayandlula lana nabantu abadala abaphuma emisebenzini.
Yeah.
Ungathi ubani kaningi ohlala kule stulo lesi athi ngicela umgundini.
Laba nisebenza kubo kakhulu abantwana basikola. Nilava madala niyasebenzisana
nabo. Manje wenziwa yini special? Baningi abantu abagundini wele la election. Why abantu baza la?
Nishaya span grant.
Yasho ukuthi la makhadi lawa jike abhekele
yashaya. Ya. Yeah. Anhlekela isebenza nge-German card ne-Chisco.
Oh, ama speciality wakho lawo.
Yeah.
German card ne-Chiscop.
Ne-Chiscop.
Okunye nje awuzingeni.
Siyagunda mara sisebenza nge-Chiscop German card. Yeah.
Ungathi yini mos ekukhuthazayo every day noma ukhathele or awuzizwa ukuthi uvuke ekuseni uze la uzovula isitoro uzenza show ukuthi ugunda la ma-German card wakho.
Oh, lexi nenza kulana niyagaina. Inye sikhathi niyavula futhi nisebenza 30 rand ana stress mara langa le 1 nje niyasebenza wayithola 600 700 ya sana stress ambe nikhathele nivuka ngizokuhlala la.
So mobekile in a week wenza malini ngale business enikunceda ngani
le business? Iyanceda ngakho ngikhawunda ngenyanga 6,000 yayenza.
Yakuphilisa ekhaya.
Yakuphilisa ekhaya.
Uyakwazi ukwenza yonke into oyifunayo.
Nemoto ngiyathe.
Ngayo le business.
Ngayo le business.
Hayi, mele ungifundise ukugundini wele nami ngizothenga imoto.
Ah, okay.
Le business uyibona iya kuphi?
Le business futhi ngicabanga ukuvula enye barbershop.
Kube enye branch.
Yeah.
Okay.
Ngitho.
Kuzosebenza bani kuleyo ke?
Umtshana wami.
Oh, so sumfundisile ngiyamfaka kubusiness.
Yeah, right here.
Mm. Indaba zenzakala nini? Mangibuya futhi la ngifuna ukuyibona leyo barbershop yesibili. Indaba zanini?
Yeah, maybe November sesikhathi sokushisa nje.
Khona kule nyanga le.
Yeah.
Any words of advice mongathi ufuna ukukhuthaza umunye umuntu ofuna ukuqala ibusiness efana nale? Ungathi ayenzeni?
Ukufuneka athenge mshini original wall.
Hayi phone call.
Hayi phone call.
Okay.
700.
Okay.
Yeah, 2, you're right.
Mm.
Yeah. gcina wathenga isale.
Athenga umshini, athenga isale. For a shelter.
Yeah.
Okay.
Ndo uthenga two umshini, right?
Qedile.
Yeah, uyavula ekhona. Nje zena ayazi ukusebenza. Ngiloku ugunde chiscope kuphela na style sincere, right?
Business ya ham.
Yeah.
So, here's what you'll need to jumpstart your own barbershop. A hair cutting machine will cost you 209 rands. A clipper set will cost you 129 rands, whereas a hair cutting apron will only cost you 74 rands. A mirror will cost you 120 rands, and that liquid disinfectant will only set you back 100 rands. That's a total of 632 rands to jumpstart your barbershop.
So masiyabonga ukusifaka ku business yakho. We wish you all the best. Ngizobuya ngizocheka leya branches ukuthi zabe khona na.
All right.
And that was Moss showing us that starting his barbershop was a struggle in the beginning, but it's something that he can definitely make a good living out of on an everyday business. Thank you for joining us on Jumpstart. Until next time, goodbye.